maendale kana wini toy malazo mana wandie wo nane vata lako iweleza maendale kana wini toy malazo mana wandie wo nane vata lako Sukulu, iso mi amu kuji zeko, nena lede mono. Tumeleje wazagana, leo sukulu, iso mi amu kuji zeko, nena lede mono. Kumbavu wilinga utwawe, tagiveti jendo. Wega la nyama mimuja iwe Nondo ewe amoyo Kumbabu wininga utawe Takive DJ no Wega la nyama mimuja iwe Nondo ewe amoyo Ishara ya wendo kana Ugonje ya city Toa nimbile garembo Nandu vata lako Ishara ya wendo kana Ugonje ya city Toa nimbile garembo Nandu vata lako Madhe dime auke wini Matenda ona Uilele sanara Bandi wangai Bale dime auke wini Matenda ona Uilele sanara Bandi wangai Kweli wakwanye ni wanduaiche Kita usenga Kauko samudhe na wini Ugono uka Kweli wakwanye ni wanduaiche Kita usenga Kauko samudhe na wini Ugono uka Natuwaya ngai sana Chukale mbaka Finza ona zidwenze Na ete na ito Natuwaya ngai sana Chukale mbaka Finza ona zidwenze Na ete na ito
Wadu wa ito Na ete na ito Ai
Kumbala kwende Niko kesi Koyo nira Niko zola Zola ku Zola ku Bagawe
Patrick Musango Na wakaba Tumundu wakwa Tumandane Nesu mazimuzeti Nongu anda kwiki obisiwa Bozi ya kwa Yoko and Demet, you know all you love. James Mutunga, now I'm going to leave.